representing Christ Boys, Rico G, Influence Records, let's go, yeah.
Chochote unachofanya brother in Christ, chochote unachofanya sister in Christ, chochote unachofanya, chochote unachofanya, chochote unachofanya brother in Christ, chochote unachofanya sister in Christ, chochote unachofanya. Kumbuka, Mungu ya kupenda,
Yesu ni mkuu, pia kiongozi, si Christ Boys tuna wireless wazi, kwa Yesu tunja ipo wazi, ukitaka kuja imefunguliwa, shida zimekuba na mpaka unalia, kwa Yesu we utatulia, shida zote yata kumalizia, matatizo yote yatatulia, suluhisho wewe, Biblia, brother and my sister, shikilia, hiyo Biblia, nwache kulia, tukupende Yesu alitangulia, pale msalabani alisulubishwa, yani yeye alikufia, dhambi sisi tukasamehewa, ndio maana si Christ tunamwambia. Mwisho wezi mekaribia, brother and my sister utakutiliwa, misi onerja ya kukawia, siku ya kiyama ikipika, pia wili pia nutakuwa wapu, tubu dhamiwe kwenye msafu, siku alipos tukundane mkuzi, kiwa ndani yake hakuna machozi, you are the God, live right back, siku alipos tukundane the Lord, yendi madana ndina ndima shuri, don't say that you've never been taught, leo sasa yendi
Chochote unachofanya sister in Christ, chochote unachofanya, chochote unachofanya, chochote unachofanya brother in Christ, chochote unachofanya sister in Christ, chochote unachofanya, kumbuka Mungu ya kupenda.
Ni Christ Boss, umekam na maranchi, tuka Christ, tumekundu, he is the only right, tuka juzi hadio na kuna sis, Christ, that fight, your praise, day and night, I'm into to us, is Christ Boss form, that to the light, yeah, yeah. From dark to the light, today, today, yeah, 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 forever, never, nitamuimbia, daima milele, mtamtukuza, na wada kibana, mime kishika, and he is the prince of peace, Jesus is the peace maker, nitamuimbia, Jesus Christ, yeah, yeah, yeah.
Chochote unachofanya brother in Christ, chochote unachofanya sister in Christ, chochote unachofanya, chochote unachofanya, chochote unachofanya brother in Christ, chochote unachofanya sister in Christ, chochote unachofanya, kumbuka Mungu ya kumenda.
The general feed the bad man enter Raj, stick to the word committing extra large, the one in me the minute bigger than Nick Minaj, bad man me they are living large and in charge. When me do road, me a roll with me chrome. I an art, I a burn fire pan room. Breathing fire like semi as a dragon. Non-stop fire from the Babylon wagon. Man a god, man feed the girl, them a strictly. Good body girl, come bubble for me quickly. Do real estate, you get paid pan a week. Shake and pull up, put your body pan a rip.
Chochote unachofanya, brother in Christ. Chochote unachofanya. Chochote unachofanya. Chochote unachofanya, brother in Christ. Chochote unachofanya.